waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali nin lagu sheegay inuu yahay 42 jir korontiista ah haasim zahaab ayaa lagu xiray guri ku yaal magaalada yang ee gobolka new south wales maalintii talaadada booliska federaalka australia ayaa ku eedeynaya inuu ka caawinayay kooxda isku magacowda islamic state inay sameeyaan qalab lagu ogaado markaa gantaal lagu soo tuuro iyo inuu sidoo kale ka caawinayay samaynta hub farsamooyinka cusub ah andrew colvin oo ah taliyaha booliska federaalka ayaa sheegay in ninkan lagu soo oogi doono dacwooyin kala duwan oo ay ku jiraan dembiyo culculus oo mutaysan kara xabsi abadan
with these offences we allege that he has utilized the internet to perform services for isil activities in the syria and iraq conflict
dembiyada aanu ku soo oogeyna waa inuu isticmaalay internetka si uu howlo ugu qabto kooxda isil hawsha ay ka wado ciraaq iyo suuriya isagoo jooga australia waxayna kala yihiin sidan kow wuxuu baaritaan ku wada oo nashqadeeda waday qalab cusub oo ka diga marka uu soo socdo gantaal ay soo tuureen xoogaga isbahaysiga ee ku sugan suuriya iyo ciraaq tan labaad waxaan kaloo ku soo oogeynaa inuu baarayay oo ka shaqaynayay inuu sameeyo nidaam lagu sameeyo gantaalaha meel dheer wax ka dila mer colvin ayaa sheegay in xarigan uu ku yimid howl fiican oo ay wada qabteen booliska iyo ciidanka dharka cad oo waqti dheer soo socday
it's extremely concerning of course and disturbing for police that we are continuing to see australians seeking out and providing support to these violent extremist groups
dabcan waa arrin walaac weyn leh oo walwal ku ah booliska waxaan aragnaa austreeliyaan raadsanaya oo taageero siinaya kooxaha xagjirka dagaal doonka ah dacwooyinka ninkan lagu soo oogi doono waa kuwo waaweyn hase yeeshee sidaad horeba uga maqasheen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka kiinan waa muhiim inaanu u sheegno in ninkan uusan qorsheyneyn weeraro lagu qaado dalka gudihiisa nasiib darase xarigiisu wuxuu muujinayaa dabeecadaha argagixisada caalamiga iyo muhiim madda in bulshadu feejignaato waxaan aada ugu tiirsannahay bulshadu inay soo sheegaan lana qaybsadaan macluumaadka booliska iyo hay-adaha ammaanka si aanu awood ugu yeelanno inaanu sii wadno jabinta shabakadan ra-iisul wasaare malcolm tabel ayaa sheegay inaysan jirin wax khatara oo degdega oo ku wajahan dadweynaha kadib xariga ninkan laakiin dacwaddu ay muujinayso khatarta argagixiso ee weli ku wajahan dalkeenna
that we all need to be very vigilant and this is yet another example of the excellent work
waxay mar kale muujinaysaa inaan dhammaanteen u baahannahay inaan feejignaano waxay tusaale kale u tahay shaqada fiican ee ay qabteen ragga iyo haweenka booliska federaalka iyo hay-adaha ammaanka oo soo helay joojiyeyna taageerada la sheegay in la siinayay kooxda isil wasiirka cadaaladda michael kiinan ayaa sheegay in xarigan ay ka dambaysay howlgal socotay muddo 18 bilooda wasiirka ayaa sheegay in labadii sane ee u dambeeyey dowladda tumble ay u qoondaysay booliska federaalka iyo hay-adaha ammaanka 1.3 bilyan oo dollar oo maalgelin dheeraada waxayna hirgelisay 8 shuruuc lagula dagaalamayo argagixisada digniintan ayuuna diray wasiirku
it reminds us that whether you are in a capital city planning an attack on home soil or whether you're in a small country town trying to assist the terrorist
waxayna xasuusinaysaa in haddii aad joogto magaalo caasimada oo aad qorsheynayso weerar dalka gudihiisa amaba haddii aad joogto tuulo yar oo aad isku daydo inaad caawiso kooxaha argagixisada ee bariga dhexe waa lagu soo qabanayaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s .com.au xariijin soomaali